bikulu fenna twebaza tulabye bangi nnyo abagezezzaako n'emimalema nga beekwasa obusongasonga obutalinamu mbwa nti si byangu mubifudde ebyangu osi byangu mubifudde ebyangu akati twebaza omutonzi waffe olw'ekkula lino obuvumu kirabo kya katonda kiva wa mutonzi mujje twebaze wamma twebaze mujje twebaze wamma twebaze yalina ensonga omutonzi oyo kutekawo buvumu yalabanga si kirungi omuntu okubeera yekka kwe kumuwa mubeezi babeere bombi mu bufumbo obutukuvu obusanyusa katonda kati kyemukoze leero mufunya bubonero eggulu ne bamalayika bonna basanyufu eggulu ne bamalayika bonna basanyufu obufumbo kirabo kya katonda kiva wa mutonzi bikulu bye mulayidde leero mu maaso g'omutonzi kale bikulu wamma mwebale bikulu fenna twebaza kulabirako kirungi erimu abakyanoonya kirino ly'ekkubo fenna lye tusaanye okugoberera erisimibwa katonda alimuwesa n'ekitiibwa erisimibwa katonda alimuwesa n'ekitiibwa kusaba kwaffe tebirema kubikwase katonda bagi munsi abafuba okubeera kino mufuba okwesiga katonda eyategeka obufumbo abawe emikisa gye mwe muli babawanguzi mufuba okwesiga katonda eyategeka obufumbo abawe emikisa gye mwe muli babawanguzi obufumbo kirabo kya katonda kiva wa mutonzi bikulu bye mulayidde leero mu maaso g'omutonzi kale bikulu wamma mwebale bikulu fenna twebaza tulabye bangi nnyo abagezezzaako n'ebibalema beekwasa obusongasonga obutalinamu mbwa nti si byangu mubifudde ebyangu osi byangu mubifudde ebyangu mujje twebaze wamma twebaze mujje twebaze